Gray and the Beast.
Makafos, wanginilo penda wamechimbai kwenye poli lako mino simba. Walioniachia ni misiba, everyday, everyday. Tena wakandika kwenye pepa. Oh, oh. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena sikuachi. Laba wanizike iwe R.I.P. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mini paka wa. Changanya mtoto kwa yako mapishi na. I like you, baby, I like you. I like you, baby, I like you. Oh,
I like you, baby, I like you, baby. I like you, baby, I like you. Oh,
wewe tunda langu, acha nile huku najichana. Wako niwe peke yangu, unitibia siku na mchana. Yani milele kuwe na mimi, tena usinipende kisa msanii. Ata kesho nisipoiti, yani usiwafate wale wenye kiki. Osha ni uzimno, tena nikasotana kwenye mapenzi. Nishachoka kuwa single, nataji kutulizwa na sio mateso. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena sikuachi. Laba wanizike iwe R.I.P. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mini paka wa.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto koma pishina.
Another Gbedu from NigerPickup.com.